Iran ayaa sheegtay in wadaxaajood galayaasha caalamiga ah ay soo dhaweeyeen hindisaha uu ka soo jeediyey wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi bilowga wareegga cusub ee wadahadallada labada dhinac uga bilowday shalay oo salaase ahayd magaalada Geneva, laakiin xurka hindisahaasi aanan la shaacin. Wariyaha v o eda Albasin ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Geneva. Ibraahim Xasan Daanduray ayaa inoo soo koobaya.
Ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Cabaas Araji ayaa sheegay in soo jeedinta Iiraan ee qorshahaasi ay ka dambeysay isudhaafsiga su-aalo iyo jawaabo aad u darnaa. Dhab ayay naga tahay, halkan isagama fadhino macno darro, aad ayay daacad nooga tahay. Uma joogno halkan in wakhtigeena aannu ku dhumino. Dhab ayay naga tahay wadaxaajood daacadnimo ay ku dheehan tahay oo dhex mara Iiraan iyo dhinaca kale. Waxaana rumaysannahay in qorshaha aan soo jeedinay uu yahay awoodda halkaasi lagu higsan karo. Saraakiil ayaa sheegtay in qorshaha Iiraan uu soo bandhigay wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Javad Zarif, waxaana ku-xigeenkiisa uu u sheegay kooxda in muranka u dhexeeya Iiraan iyo beesha caalamku uu yahay shiddo aan loo baahnayn, isagoo faahfaahina ka bixiyey sida loo soo afjarayo murankaasi. Wuxuuna intaasi ku daray in Iiraan ay doonayso in heshiis laga gaaro hadafka kama dambaysta ah ee wadahadallada. Ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan wuxuu sheegay in isaga uu dalkiisa u mateli doono wadaxaajoodka intuu socdo. Madaxa arrimaha dibadda ee midowga Yurub Catherine Ashton ayaa iyaduna waxa ay hoggaaminaysaa kooxda beesha caalamka oo ka kooban saraakiil ka kala socota wasaaradaha arrimaha dibadda ee dalalka Maraykanka, Britain, Faransiiska, Shiinaha, Rushiya iyo Germany. Saraakiil ayaa waxay sheegtay in dalalkaasi ay doonayaan in laga hadlo xal muddo dheer ah oo lagu soo afjarayo walaaca ka jira Iiraan in ay samaysanayso hubka nukleerka ah iyo tallaabooyin muddo gaaban ah oo lagu soo dhisayo kalsoonida oo ay ku jirto in xoogaa laga debciyo dalkaasi Iiraan cunaqabataynaha curyaamiyey dhaqaalaheeda. Laakiin afhayeenka arrimaha dibadda ee EU Michael Mann ayaa sheegay in Iiraan ay waajib ku tahay inay qaadato tallaabada hore.
The confidence building measure has to come from the Iranian side. It is the Iranian side who...
Tallaabooyinka kalsooni dhisidda waa in ay ka yimaadaan dhinaca Iiraan oo la rumaysan yahay in ay jebisay ballanqaadyadii caalamiga ahaa. Waxaa jira cunaqabateyno golaha ammaanka ah iyo qaar hay-adda caalamiga ah ee tamarta adduunka ee la xiriira barnaamijka nukleerka Iiraan. Sidaasi darteed, Iiraan waa inay qaadataa tallaabada kalsooni abuurka. Iiraan ayaa sheegtay in barnaamijkeeda nukleerka uu yahay mid nabadeed, laakiin waxa uu Maan sheegay in yoolka wadaxaajoodyadu uu yahay in Iiraan ay u caddayso beesha caalamka inaanay lahayn barnaamij hubka nukleerka ah. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxa uu Iiraan ku soo rogay cunaqabateyno dhaqaale oo adag si hoggaamiyaasheeda ugu cadaadiyo, qaar kalena laga yaabo iyadoo saraakiishuna ay sheegeen in cunaqabateyntu ay saaraan doonto Iiraan inta ay haystaan sabab.
Warbixintii wariyaha v o eda magaalada Geneve Albasin waxaana inoo soo koobayey Ibraahim Xasan Daanduray. Halkaad dhegeystayaal kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a.